Broke no lunkumbwa. Sensei.
Makate.
Service taiwesha mileage. Taiponya mileage. Service taiwesha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch takade de touch tan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana, kutika, shikambo. For my stack, I let the twist stand do. Pange pange no, you win the one boo. One two, pole pole, one two. Feet pa ishamo nina van two. Kuishamo na mailo ni te. Makumana kala but mailo ni pe. Kong kong ko, kuchibi wide openinga. Kudishe kuloko dialo ni we. Ni bona bona but still tuladabwa. Adi chinja pati chalo chila jaja. Chipadi leshi nadi kali mundote. Padi history kaya mumbonji. Service taiwesha mileage. Taiponya mileage. Service taiwesha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch taka de te touch tan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo.
Imagana, not so good, but this bag of them easy. Slagging to no can and I may be busy. Get on my one of them pack a keys. Sakama no movie, you know that's in the disease. You want more passion? You want more maula? You want more sunda? But I want a shakona 50 cents to Badiava. Prevention is better than cure. Tidwad, but in the mode to a shoe. Go on, when you're on the same page. The winner's and the number mileage.
Service, that you wash a mileage. Taiponya mileage. Service, that you wash a mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch taka de te touch tan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa ba born again, kuwa fila bako kuwa amba mwona chupia chupia patefo ya ba feni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo.
Ok, jinzo chari pente kwa ya isasa ngwati. Jinzo chobe chari pente kachiswati. Nolo tinye tafire mbeka kuishati. Nyeba poporo irabena bari kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage, no. Kwenu ninge chefwe maule kuno. Kamkono kushupa inwe nkulo. Uleisha mo maita wina mchungulo. Kesa iluka poro mbaro we. Tuko yangu kalira owe. Abati wali teme nuka wow. Nolo ichepe shani baka tila liswa.
You already know what it is, right? Mazondes.